agenda kujja mu kitiibwa ekingi buli liiso lijja kumulaba abatukuvu tuyimbozanna aleluya yoyo bwe twalinga tuse laba essanyu eringi ffe nga tuwangudde kati suula by'olina byonna ebikulemesa okugenda yesu alinza kikkula byonna leeta gyali tatakuswala laba tofa ku bigambo kwe yesu wa kisa kingi era asonyiwa kati suula by'olina byonna ebikulemesa okugenda yesu alinza kikkula byonna leeta gyali tatakuswala laba ku bigambo kwe yesu wa kisa kingi era asonyiwa leta ebikuzito weredde manyi bingi byolina yesu alinza kimuwenenye akusembeze yasuubiza nti buli ajja gyali talimugoba walinze jangwa kutikule kati suula byolina byonna ebikulemesa okugenda yesu alinza kikkula byonna leeta gyali tatakuswala laba tofa ku bigambo kwe yesu wa kisa kingi era asonyiwa kati suula byolina byonna ebikulemesa okugenda yesu alinza kikkula byonna leeta gyali tatakuswala laba tofa ku bigambo kwe yesu wa kisa kingi era asonyiwa
Yesu wa kisa kingi era asonyiwa.